This
is that Jerry Fingers production.
Oh, 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 yeah, that's why I mean. Pentagon.
Jerry Fingers.
Suba singa ngene ngati sina kuone po. Mwezi sunga yake mwandi ngati sina kugwile po.
Niwe mpepo yanga ngati sundi kumami. Ni makangi wopemba ni matwala ngati yataka. Niwe mana wanga nile somba ya kwene. Ni makangi wonyaya ngati sundi po baby. That's why niwe wanga wakadifa. You are my destiny.
Chikondiza kupasa chonse, Mulungu pakupanga wewo. Anataya ntawitali. Naringi nza kuvaika, na dresi pa wedding. Pakat kambe I do. Hey, destiny, destiny, destiny. Diwe destiny, destination yanga.
Niwe mpepo yanga. Mami, ni makangi wopemba, ni matwala hati ya tak. Niwe mana wanga, nile somba ya kwene. Ni makangi wonyaya, ngati sundipo baby. That's why niwe wanga, waka diva. You are my destiny. That's why niwe wanga. Destined to be together. You are my destiny, destiny, destiny. Niwe destiny, destination yanga. You are my destiny.